Adi duende wante sata du sata jida efya tu tuende tu amindi obuda we bado bromani umbwa divo we baboon mechora ndizi tatu adi vibe umeji sunda tokwa tokwa kasupa
kona cheki mwewe ya kuku ya kupita kama tunde nduzi napata na setoka teta propaganda ta ganda popa twende tu mabombo kombo ni mapopo kombo ni mapopo mapopo ni mabombo super die rombos na natok kombo mucho maloko koro local super die rombos na natok kombo
yeah. Dadi unaleti anga wanga mwanga dadi unaleti anga angwa kala lafu unaleti anga brother changa dadi unaleti anga wanga mwanga jajua tangu imekuwa wako jajua tangu amekuwa wako napita nana nasikia yuko napita nana nasikia yuko
adiduende wante sata du sata jida efya tu tuende tu ami ndio buda we bado bromani umbwa divo we baboon mechora ndizi tatu adi vibe umeji sunda tokwa tokwa kasupa
Tako box anaweza tumia kuspa Nina pensoleta ya shapena Na mazingza bezi nalifuka Bila salon bado minasuka Sinpasafishe ngoto Nanpazalishe toto Nansababishe mboto Nanpalainishe nanjo
Ordinary, ordinary Ya takuteka takusesa Kusesa takutema
Adi duende wante sata du sata jida efya tu tuende tu ami ndio buda we bado bromani umbwa divo we baboon mechora ndizi tatu adi vibe umeji sunda tokwa tokwa kasupa Adi duende wante sata du sata jida efya tu tuende tu ami ndio buda we bado bromani umbwa divo we baboon mechora ndizi tatu adi vibe umeji sunda tokwa tokwa kasupa de wante sata du sata jida efya tu tuende tu ami ndio buda we bado bromani umbwa divo We baboon, mechoro andizi tatu, andi vibe, umeji sunda, tokwa tokwa kasupa